najimsafi.com.
Malu, majenga sokoni miuze.
It's to kiss, baby.
Na swazi soka, swazi kazi, mina kwaza wewe mami lo. Na zazaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe kikuchapa tabasamu. Yumtoto ni peace, peace. Yumtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yumtoto ni peace, peace. Ni peace, yumtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Yumtoto ni peace, peace, peace. Yumtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yumtoto ni peace, peace. Ni peace, yumtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Yumtoto ni peace. No baby, na nicho striker, nafunga to my goal. Sometimes na nicho Messi, sometimes Ronaldo. Kisa kinye mwezi, haina mambo ya kifo. Paka na juta wise, kukona before. Na paka na imba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunenda shopping afu dina we.
Uzula yumba choni, choni, choni.
Swazi soka, swazi kazi, mina kwaza wewe mami lo. Na zazaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe kikuchapa tabasamu. Yumtoto ni peace, peace. Yumtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yumtoto ni peace, peace. Ni peace, yumtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Yumtoto ni peace, peace, peace. Yumtoto ni peace. Mpaka shepu, yumtoto ni peace, peace, ni peace. Yumtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Yumtoto ni peace. Nimeokota da da de de di di do do. Kubalika hadi ukweni roundi hii. Na vile umependeza hizo nywele kwa nkoti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Mpaka naimba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na hilo shepu so mchina we. Tunenda shopping afu dina we.
Uzula yuma choni choni choni.
Swazi soka, swazi kazi, mina kwaza wewe mami lo. Na zazaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako nansa wafahamu. Sombe kikuchapa tabasamu. Yumtoto ni peace, peace. Yumtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yumtoto ni peace, peace. Ni peace, yumtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Yumtoto ni peace, peace, peace. Yumtoto ni peace. Mpaka shepu, yumtoto ni peace, peace, ni peace. Yumtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Yumtoto ni peace.
Ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.